Tunda tu pangkudikira.
Getatunes.com.
It's Emrex Music.
From Caesar to the nation.
Nation. Hello, mami. Kwadi watuka wanji. Ndikufuna kudziwa. Vanu waganiza wanji. Pachapatana na kuuza. Zamene ine ndima vera. Ndipo iwe nandiuza. Undi yanka ukaganizira. Kodi vanu zilipati. Zilipati. Kodi waganiza wanji. From the day that I met you. Tendele ukusowa mutimamu. From the day that I told you. Tendele ukusowa mutimamu.
At www.getatunes.com.